Nimetulia kama kitoto kimeona ziwa sili tena ngo ngo ngo. Oh, na kunywa bia mtaafu nimepata ela situmi tena chango 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 mama mama. Pambe penzi letu pambe, wache wa pambe waone donge. Oh donge wakunye wajambe, ila chonde chonde usinache uende. Mana ntasikia baridi, oh ntasikia baridi, ntasikia baridi, oh ntasikia baridi. Nitoe jasho, nitoe macho, sarafu yangu leo na kesho, oh takuficha kwenye dosho. Kikulacho mapeke yako, sarafu yako leo na kesho, oh kukuacha mimi mwiko, oh. Shuka la drafti drafti, tupa pembeni mkuki usije ukanchoma. Sambona unapiga kelele, na dawa umenipa mwenyewe, usije ukanchoma. Oh, napendaga unavyopanisha gamoli, na kuwaga kama mtali. Nitaleta ombe nifanye mahali, ili mladi usende mbali. Mana ntasikia baridi, oh ntasikia baridi, ntasikia baridi, oh ntasikia baridi.
Yellow, ay ay ay, Masai yellow, subay.